wewe
kushuka na kupanda jana tumeshuka cheki leo tunapanda nimepata idea kusambaza kanda nimepata shows in Kenya na Uganda Burundi na Rwanda twende pamoja twende tukasake chanda Mungu akijali unazuia kibanda na miliki kiwanda tuko pamoja singefunga mkanda yote kwa sababu nipe tabasamu nimechoka mitabu hii ndo time ya vitamu unapenda good club unakumbusha lam after 2 weeks turudi Dar es Salaam tumetesa sana baby sana sana vibaya ukinikana baby kunyona sina mana baby baby choka mchana alfajiri chini utajiri fake paka really mapenzi yo siri au kwa kuwa tuko wawili mapenzi ndo kaona siri kama mabaya nasemwa kila siku daily wasushi nao hawaishi bifu maisha so kutesa kila siku yepo pesa ndo kila kitu kila
tabasamu nipate furaha sio na nuna baby usiwe unachuna wewe tabasamu nipate furaha baby msiwe unachuna wewe
cheka kidogo ni wewe baby
nione tabasamu lako go
inaridhika na farijika
ukinuna tana miserable
cheka kidogo ni wewe baby inaridhika na farijika
What you mean is a benze Achana na hawa no subiri ni teleze Bugi na mi superstar tingisha iso wezire Wezire
Wezire
Wezire Wakiba na bongo twenze tuko madebe Tunde club zao twende tukaruke debe Skisi ya zao so isi ya kaza reggae Na wapiga bao kijuhudi kama chege Achana wanga wanga zao ni kutaga Mitayo panga kule wana uzabaga Unacheza charanga Unacheza raga Isi ya za kimanga Sinesia za kichaga Basi baby singe cheka kidogo Smell. Juice malako lina wampaka vigo Alafu ku natural utumi mkorogo Panda za masaki mpaka panda za kigogo Wame kutaka uja kupata te kidogo Wakina Roma K ya buu na shabi chogo Uja kupata te kidogo Uja Blue vipi mbona sikusiki tena Sikusiki ukiflow mbona sikusiki ukisema Niko busy na baby jamani nisha sema Niko busy na wife jamani nisha sema Mabaya nasemo kila siku Wasushi nao hamuishi bifu Maisha so kutesa kila siku Yapu pesa ndo kila kitu
Siwa unachuna wewe Tabasamu yeah. Ipate furaha Siona nuna baby Siwa unachuna wewe